Kudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Gafa ugeuka moto, machozi umelia. Mwimbamba munene, wena pesa kama Dangote. Naweza nijali umasiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo Nashia kuwa like Easter hivo. So kupenda achana nani, nekupenda penda na nani. Mambo stress ya yumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole
Asa inama, pembu penda mugongo.
Go, 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 go.
Oya inama,
inama baby.
Pazi penda mugongo,
go, 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 go.
Asa inama,
inama baby.
Penda mugongo.
Kama tungi limekoza.
Oya inama.
Toujours l'amour est banaka nesengo babizu bakalemba kadoba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi bébé na maza présente. Souciele kawapi chérie na nazalie. Dango nyoso rubela kanga je t'aime. Baluba basika u, baluba basika u nga na kole mete. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Asainama,
nakupenda mugongo.
Oya inama,
ala inama,
nakupenda mugongo.
Bebe na ngaliye,
asainama,
nalela yo.
Asa nionyesho na nyongaje.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike.
Akiuno kifanye pendeli.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike.
Nakupenda mugongo.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga.
Kucheza kagoma la kashikwa medadi.
Analisha, alisha. Analisha, alisha. Analisha, alisha.
Baby yaza kitonga kachanga nyala nyagi.
Analisha, alisha.
Yuko kwili.
Analisha, alisha.
Sila nina.
Analisha, alisha. Analisha, alisha.
Samuel Eto'o, Didier Drogba.
Yes.